Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano I Washington DC muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije aho muri hose tubahaye ikaze kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga utuza kuvuga ku gikorwa cy'ingabo z'u Rwanda cyo kuvura abantu bafite indwara zananiranye. Ni ikiganiro muri isanga cya radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Aho mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi I Bujumbura mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ikaze kuri radio yanyu muri isanga. Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Shuti z'Ijwi rya Amerika muri isanga kuwa gatatu ikiganiro muri isanga kivuga ku buzima ku magara y'abantu. Uyu munsi turavuga ku bikorwa by'ingabo z'u Rwanda inzobere mu by'ubuvuzi zivura indwara zananiranye. Ingabo z'u Rwanda rero ubu ziri mu bikorwa zizamaramo amezi abiri byo kuvura abarwayi bafite indwara zimaze igihe kirekire zidakira. Ni ibikorwa bakora buri mwaka bizwi ku izina rya Army Week. Abo basirikare bari hirya no hino mu mavuriro barahahurira n'abaturage bafite indwara zikomeye ziba zaranze gukira cyangwa se abahawe igihe kirekire cyo kubonana n'abaganga. Mu kiganiro muri sanga rero twatumiye umuvugizi w'ingabo Lieutenant General René Ngendahimana ngo tuganirire kuri ibyo bikorwa by'ingabo. Twatumiye kandi bamwe mu baganga nka Dr. Marcel Uwizeye, umuyobozi w'ibitaro akaba ibitaro bya Masaka ni muri Kigali. Turi kumwe kandi na Dr. Mukandori Alphonsine wo mu bitaro by'Ikarongi ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Muze rero kuduha telefone zanyu namwe bakunze ibijwi rya Amerika tuze kubaha ijambo, muze kubaza cyangwa se mutange ibitekerezo. Telefoni yacu ni 202 241 99 31. Mwese rero ikaze kuri radio yanyu. Ntabatindiye reka twakire abatumirwa bacu, ndahera kuri Lieutenant General René Ngendahimana, mbahaye ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze, ariko nkusore gato, ntabwo ari Lieutenant General, ni Lieutenant Colonel.
Lieutenant Colonel, mumbabarire. Hanyuma ubwo rero ndabashimira cyane umurimo mwiza w'inzobere z'abasirikare zirimo gukora, kandi mbashimira n'umwanya muduhaye kugira ngo tuganire kuri ibi bikorwa murimo gufasha abantu bafite indwara bamaranye igihe zanze gukira. Nkaba rwose mbibashimira cyane.
Murakoze.
Reka twakire noneho na Dr. Marcel Uwizeye ku murongo wa telefone. Bambwiye ko atari yaboneka, ariko turi kumwe na Madame Alphonsine Mukandori. Dr. mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Ni ikaze
kwije. Nagira ngo mbanze nkosore. Ntago nkorera Ikarongi, ahubwo nkorera mu bitaro bya CHUK. Ubu ngubu ni uko twaje muri iki gikorwa cyane w'Ikarongi.
Murakoze cyane. Umunyamakuru wacu yari yatubwiye ko ariho muri ubu ngubu, niyo mpamvu nanjye nari nkoresheje Ikarongi aho muri iki gihe. Muri CHUK ubusanzwe. Murakoze cyane rwose, namwe mbashimire kuba mfasha aka kanya. Nzi ko muri mu bikorwa byinshi cyane ubu ngubu, akazi ni kenshi. Mwagiye mumbwira, bamwe bambwiye ko bafite iminota mike cyane kugira ngo tuganire, ariko reka mpere kuri Lieutenant Colonel Rone Ngendahimana, mwatubwira muri makeya uko ibi bikorwa byifashe mu kuvura abantu bamaranye indwara igihe kirekire, biteganijwe gukorerwa hehe?
Murakoze kuba muduhaye kugira ngo tuganire namwe ndetse n'abumva radiyo y'ijwi rya Amerika ku ibi bikorwa bya bizwi nka AMEWIC, bikorwa n'ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'izindi nzego zitandukanye z'igihugu. Nk'uko mumaze no kubivuga, bamwe mu dufatanya n'abaganga bo mu bindi bitaro bya gisivire ndetse na minisiteri y'ubuzima muri rusange. Ibi bikorwa rero ni ibikorwa dusanzwe dukora buri mwaka, ariko by'umwihariko uyu mwaka igikorwa cya AMEWIC kikaba cyarafashe, nabyita intera yo hejuru, kuko iyi gahunda turimo izafata amezi abiri nk'uko mwana bikomejeho, izazenguruka mu by'ukuri igihugu cyose. Si ubuvuzi gusa, nubwo ndi bugaruka ku buvuzi kuko aribwo nakomeje gukomezaho namwe, kuko turi no mu bikorwa bindi birimo kubaka, kubakira abatishoboye, gusana ibikorwa remezo cyangwa se kubaka ibishyashya hirya no hino mu gihugu nk'ibiraro, gusana amashuri cyangwa se kuyubaka aho byagaragaye ko abanyeshuri batari bafite amashuri hafi y'aho batuye bigiramo, n'ibindi. Ibikorwa bizakora mu turere twose uko ari 30 tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngarutse rero kubira n'ubuvuzi by'umwihariko, dufite ibitaro byinshi nabyo biri mu gihugu hose ibyo bikorwa bizageramo, kuko bigenda byimuka biva mu gice kimwe bijya mu kindi, kugira ngo dushobore kugeza ku baturarwanda bose ibyo buvuzi ababukeneye batashoboye kubona kubera impamvu zitandukanye, ari ubukene, ari ukubera ko aho batuye se nta bubasha cyangwa se ubushobozi abaganga bafite burimo inzobere nk'izo kubaga amagufa, inzobere nk'izo kuvura indwara z'abagore, inzobere nk'izo kuvura izi ndwara zo mu mihogo, n'ibindi, ophthalmology, amaso, mbese indwara mbega zisaba ubumenyi bwihariye. Bikaba rero ibikorwa bizagera ku Banyarwanda hirya no hino mu gihugu kandi ku buntu, muri igihe cy'amezi abantu bose bari barararanye, barabuze kibagwa, barabuze ubuvuzi. Kubera rero ko minisiteri y'ubuzima bwa leta ishobora kubikora ubwayo, ingabo z'igihugu zifite aba specialist mu duce bitandukanye byo ku by'ubuvuzi, niho twavuze tureka tugende tubateringa mu bitugu, noneho ariko tudufashe no kugira ngo byihute mu gihugu hose, abaturage bose bashobore, abenshi wenda bishobora kuzagera kuri bose, ariko abenshi bashobore kubona ibyo bikorwa bibagezeho.
Lieutenant Colonel Rene, igitekerezo cyiza cyo gukora ibi bikorwa byose. Yego, uyu munsi turibanda nyine ku bijyana n'ubuvuzi, kubera ko ku wa gatatu ari ikiganiro cyibanda cyane ku buzima, ariko mutubwiye byinshi ku byo kubaka ibiraro, gusana amashuri, gukora n'ibindi bikorwa bifasha abaturage mu turere 30 tugize u Rwanda. Iki gitekerezo ubu cyaje gute?
Ni igitekerezo gisanzwe, niwe dusanzwe dukora ibikorwa nk'ibyo ngibi, ndetse nanakubwira ko biri mu nshingano mu by'ukuri z'igisirikare cy'u Rwanda, inshingano duhabwe n'itegeko, kuko yego inshingano za mbere z'ibanze dufite ni ukurinda ubusugire bw'igihugu kugira ngo hatagira icyabuhungabanya, ariko tukagira n'inshingano zishamikiyeho cyangwa se tugomba gukangurirwa gukora mu gihe cy'amahoro nk'iki ngiki, hari icyo cyo kuba kugira uruhare mu bikorwa biteza imbere igihugu ndetse bikanateza imbere umunyarwanda muri rusange, ariyo mu magambo ahenye y'icyongereza umuntu yakwita human security, kuko security cyangwa se umutekano si ukuba igihugu nta masasu akiraswaho gusa cyangwa se ntawe ushaka kugifata ho igice ngo kigarurire, ariko n'umuturage arwaye atabona kivurira atabona kivura, iyo umuturage ashonje adashobora kubona ikimutunga, ubu ndavuga nk'aho tujya duha inka muri gahunda za gira inka n'ibindi, aho umuturage adashobora kujya guhaha hakurya kubera ikiraro kimuhuza n'aho ngo agomba kujya guhahira cyacike, ibyo byose bisaba ko nk'ingabo z'u Rwanda tubigeramo uruhare noneho tugatanga umusanzu wacu kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere, umuntu aba atekanye mu rwego uri comprehensive mu rwego rwa rusange.
None ubwo muhitamo mute aho mukorera ibyo bikorwa, tuvuge nko mu byaro ahanini usanga ariho hakunze kuboneka nk'ibibazo by'ubuvuzi, yenda amavuriro ari kure cyangwa se ikibazo cy'imiti, ikibazo cy'abaganga bazobereye mu kuvura indwara runaka, muhitamo gute ibitaro mujya gukoreraho?
Nk'uko ngeze kubikomozaho kare, ntabwo dukora mu buryo buri isolated cyangwa se twenyine ku gice cyacu, dufatanya n'izindi nzego z'igihugu. Twavuze Minister of Health cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima iba ifite ibitaro hirya no hino na za centre de sante hirya no hino, iba ifite data ifite igaragaza aba bantu bari kuri waiting list benshi bananiwe kuvurwa, iba ifite imibare y'abarwayi bakira buri munsi nabo badashobora kwakira kubera ubushobozi buke. Hari kandi n'ubuyobozi bw'ibanze MINALOC n'abafatanya ibikorwa dukorana ndetse na za MINEFRA mu byerekeranye n'ibintu kubwiraga by'ibikorwa remezo, abo nabo ni abafatanya ibikorwa bacu. Hari n'icyo ntavuze tuzajya muha nanone muri gahunda byo gukwirakwiza amashanyarazi avuye ku zuba nabyo dukorana na MINEFRA n'ibindi n'ibindi. Muri make rero izo informations cyangwa se ibibazo bikomeye tubiganiraho n'izindi nzego noneho tukumvikana aho twaha priority kurusha mbere y'ahandi, ariko buhoro buhoro uko ubushobozi buboneka n'igihe uko kigenda kiza tukagenda duke mu bibazo nyine buhoro buhoro uko ubushobozi buboneka.
Sinzi akanya mudufite uyu ngubu, nagira ngo mbabaze nk'akabazo ka nyuma yenda mbere y'uko twakira baba bifuza kugira icyo bakubaza. Mufite inzobere mu by'ubuvuzi bavura izo ndwara ziba zarananiranye muri ibyo bitaro mujyamo, musanga hari inzitizi cyangwa hari imbogamizi cyangwa se inzitizi mwaba mubona mu byerekeranye no kuvura bamwe mu barwayi bazabagana?
Kugeza ubu ngubu nta nzitizi zihari tubona, gusa ni uko ariho cases zimwe na zimwe bitewe n'uko abaganga babibona, kugira ngo n'abandi baganga muri kumwe baraza kubibasubiramo wenda kubihamiriza turi kumwe muri iki kiganiro, hari igihe usanga hariho nk'indwara zidashobora kuba zavurirwa cyangwa se icyo kibazo runaka cy'umuntu afite kitarangira kuri health post runaka cyangwa se ibitaro biri mu karere runaka, bisaba ko bihabwa transfer bikazajya ku bitaro bikuru noneho letse nka CHUK yumve mwavugaga cyangwa se ibitaro bya gisirikare Kanombe, kugira ngo kubera ibikoresho bihari noneho bisumbije ibyo abantu bashobora gukoresha muri iyo mobile operation bagenda bakora bavura hirya no hino, bashobora kuba bakwaccessinga ibyo bikoresho noneho n'iyo serivisi yo mu rwego rwo hejuru bashobora kuba bayitanga. Naho ubundi ntacyo numva kihariye kindi bari batubwira bahuye nacyo, keretse wenda abaganga badufatanyije muri icyo gikorwa bagize icyo baza kunyunganiraho nyuma.
Reka noneho nakire uwa mbere mu baduhamagaye bifuza kugira icyo babaza kugira ngo muhe umwanya. Ferdinand, uranyumva? Fernando, mbabare, Fernando.
ndabumva.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Yego, nagira mwanze musurize abatumirwa.
Barakumva?
Nagira mbaze. Uwo mugambi watanguye ute abasirikare babunyumviriye bate? Nagira mbabaze se none umuturage yamenya gute aho bari gukorera, barabishyira mu matangazo canke barabimenyesha ku midugudu no ku mirenge? Murakoze.
Urakoze. Yari amaze gusa nk'aho abivuga ko igitekerezo cyaje n'ibikorwa bitandukanye bagenda bakora, ariko reka muhe umwanya abanza agusubize. Lieutenant Colonel Roni, mwamusubiza.
Reka mbanze nshimire Fernando ku kibazo byiza abajije, nubwo wamuganira nari nabikomejeho kare. Ingabo z'u Rwanda ntabwo ari ingabo zo mu bigo, ni ukuvuga ngo iyo hari amahoro zicara mu bigo zigatuza ntagihe kindi zikora. Ingabo z'u Rwanda mu gihe cy'amahoro dufite inshingano duhabwa n'amategeko, kandi nako twatojwe kuva kera ko tugomba gufasha abaturage gukemura ibibazo bafite aho batuye, ndetse no guteza igihugu, gutanga umusanzu mu guteza igihugu imbere muri social development y'igihugu nk'uko nabivuze. Ni muri urwo rwego rero ni ibikorwa dukora buri mwaka, ariko by'umwihariko uyu mwaka tukaba twaragerageje gushyiramo ingufu zindi kugira ngo noneho tukanareba n'igihe kirekire kugira ngo bishobore kugera ku baturage benshi icyarimwe. Ngarutse rero ku kibazo cya kabiri, aho abaza ati abaturage babwirwa n'iki aho ibikorwa bizabera. Ubundi aho batuye bagenda bimenyeshwa mu turere batuyemo, kuko nk'uko nabivuze dukora n'inzego z'ibanze. Ariko wenda kugira ngo n'uwaba ashaka aho bitaragira kumva akeneye kumva niyo aho atuye cyangwa yegereye bizahagera, nabarundurura urutonde rw'ibitaro cyangwa se health post tuzaca mu centre de sante, kuko tuzaca mu bitaro na health post zikurikira: ibitaro bya Shyira, bya Gisenyi, Ruhengeri, bya Butaro, by'Inemba, bya Rutongo, bya Byumba, bya Muhororo, Murunda, Kibuye, Kirinda, Kibogora, Gihundwe, Bushenge, Munini, Kigeme, Kaduha, Kibirizi, ibitaro bya Butare, bya Universite bya Butare, CHUB, ibitaro bya Kabutare, bya Nyanza, bya Ruhango, bya Kabgayi, bya Remera Rukoma muri Kamonyi, iby'Inyamata, bya Rwamagana, Kibungo, Kirehe, Gahini, Rwinkwavu, Kiziguro, Ngarama, Nyagatare, Kibagabaga, muri Rwanda Military Hospital bwaho, Masaka, ndetse na CHUK. Ibyo bitaro byose rero muri iyi gahunda tuzabizengurukamo dufatanyije nyine n'abaganga bagenzi bacu bakora hirya no hino muri ibyo bitaro, ndetse n'abakora mu bitaro bya Kigali. Ni ukuvuga rero ngo umuturage wese wumva aho yegerewe aya matangazo turayatanga, n'ibitaro byaho aho biri mu turere bakamenyesha information ko nko muri iki cyumweru bizaba bigezweho n'ibitaro ibi n'ibi byo muri aka karere akanaka.
Murakoze. Reka duhe ijambo na Janvier. Uranyumva?
Ndabumva.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo sinatangiranye nabyo, ariko nari nasomye insanganyamatsiko. Kuhangayi wacu ko mbona nabahari.
Uri hehe?
Ngendi Nyamagabe mu Gasarenga.
Nyamagabe. Wumvise urutonde Lieutenant Colonel Rone Ngendahimana atanze?
Nje ageze kuri za Gicumbi nago iwacu nahumbise ahambere atangire nago nahumbishije.
Washaka kumenya niba iwanyu bazahagera?
Reka
nze
nabo ni abarwayi benshi, nabo bakeneye ubufasha.
Reka ubwo akubwire ibyo ari byo byose. Hari n'ibitaro bishobora kuba bibegereye aho ngaho byegereye Nyamagabe, aho mushobora kuba yenda mwagenda mukaba ariho mwitabaza kugira ngo abo barwayi babashe kuvurwa. Reka muhe umwanya ababwire.
Yego.
Murakoze. Umutumirwa na ukurikiranye ikiganiro nawe wabajije ikibazo nibyo koko hari abadashobora kwiyumvamo mu bitaro ntabwo bitaro byose ku murongo tuzabigeramo ariko nk'uko umunyamakuru yari amaze kubivuga hari aho umuntu yanakwifashisha ibyegeranye n'aho bizagera nk'ubavuze Nyamagabe ntekereza wenda nka za Kaduha ntekereza za Kigeme za CHUB umuntu urwariye aho ngaho nawe ashobora kuba yakwitabaza yakurikirana gahunda zizabera aho ngaho mu buryo cyangwa se iby'ibutare muri CHUB ku buryo nawe ashobora kuzagera gute kuzabona ubwo bufasha bibaye ngombwa so ni ukuvuga rero ngo yakwegera ubuyobozi bw'ibanze noneho bwamufasha kumenya neza ibitaro bya hafi n'igihe abo baganga bazaba bahageze kuko ntabwo bahari igihe icyo ari cyose icyumweru kimwe bakoreye hari ibitaro bakoreyemo mu cyumweru gishize ubu bari mu bindi hari indi tsinda ry'ibitaro barimo gukoreramo ntekereza ko no mu cyumweru gitaha bazabimukira bafashe ibindi bitaro bitandukanye nanone ni ukuvuga rero ngo mu gukurikirana iyo gahunda kugira ngo menye dufite iki kibazo gikomeye ashaka kugeza kuri izo mpuguke z'abaganga ibitaro mwegereye yakwegera none bikaba yahabwa iyo serivisi
ubwo umuntu yakenera transfer y'ibitaro yari arimo cyangwa yivuzagamo
ntekereza ko transfer atari ngombwa ariko of course agomba kuba afite impapuro zigaragaza uburyo yavurwaga
ndumva bisobanutse twakire na Stanislas uranyumva Stanislas
ndimo ndabumva neza Eugenia Mukankusi ndi Kigali mu Rwanda ndi Kigali mu Rwanda mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo icyo nagira ngo nibareze umutumirwa ariko nagira muhanze mbashimire bitewe n'ikiganiro mutugeraho tutabasha kugera
murakoze cyane
nagira ngo nibareze umutumirwa kuko rwose barakora nko muri Rulindo wenda mu mirenge yacu dufite ibitaro bashobora kuba bazahagera uko haba hari n'ikibazo cyo kugira ngo abana bakarwara bakaba bavara amaraso mu mazuru nagira ngo mbabaze basaba kuzahagera
ibitaro bijyanye n'ibihe
ibitaro byaho bita Ikiyanza ariko ibitaro bikuru ni ibya Rutongo
Ikiyanza Rutongo Lieutenant Colonel uyu muvandimwe Stanislas nawe arifuza kumenya niba muzagera iwabo
nk'uko nababivuze na mbere ntago ibitaro byose biri mu gihugu tuzabizengurukaho ariko kubimureba ku by'umwihariko ibitaro bya Rutongo byo hari gahunda abaganga bazahanyura muri gahunda y'ibitaro bizavurirwamo abanyarwanda muri iyo gahunda Rutongo rero irimo dusigayemo kumenya neza ngo gahunda ni ryari ariko nabo bazabimenyeshwa kandi ikindi yanabaza ku bitaro bya Rutongo ubwabyo niba yabyegereye cyangwa se ku buyobozi bw'ibanze bumwegereye nabwo bamuhaye ibisobanuro
mbere y'uko tubareka mwambwiye ko mufite akazi kenshi mwatwihanganiye rwose nagira ngo noneho nabashimira ariko kandi mbasaba n'akajambo ka nyuma ku buryo mwaha nk'inama badukurikiye muri uyu mwanya mbere y'uko mugenda
murakoze cyane ikintu twasaba abanyarwanda muri rusange ni uko izi gahunda mu by'ukuri bazitabira kuko nk'ibi ngibi dufashe mu byumweru nk'ibi ngibi byo kuvura by'ubuvuzi ni amahirwe baba babonye yo kubona abaganga babegereye kugira ngo bashobore kubafasha kugira ubuzima bwiza bakabaye rero babyitabira ndetse bakanamenyesha n'abandi batashoboye kubona ayo makuru kugira ngo n'utavurwa muri iki cyiciro byibura bizagaragare ko hari abantu runaka basigaye ariko noneho na gahunda zizakurikira umuntu azavuga ati ntabwo twasize nk'uwari ubaje y'urutongo basigaye urutongo bangana n'umubare gutya cyangwa se abasigaye ibutaro bangana gutya noneho muri za statistike nagira n'izindi gahunda bizakorwe abantu bafite data zifatika muri rusange kandi noneho birebana n'ibikorwa muri rusange tukaba twarasaba ko nanone ubwitabire bwakomeza kuko ibyo bikorwa remezo twubaka ayo mashuri twubaka izo nzu z'abatishoboye twubaka byose ni abagenerwa bikorwa n'abaturage bakagize uruhare no kugira ngo babifatanye n'ingabo mu kubyihutisha, ariko nanone bafatanye nibimara no kuzura bagira uruhare mu kubifata neza kugira ngo bizarambe, kuko iyo ikiraro gicitse cyangwa se iyo amashuri yasenyutse umuturage niwe bigiraho ingaruka mbere, akaba rero asabwa kugira ngo agire uruhare mu kugira ngo ibyo bikorwa remezo byubakwa n'iterambere hirya no hino nabyo bikomeze birambe kandi bikomeze bagirire akamaro n'abana babo n'imiryango yabo.
Ndabashimiye cyane rwose Lieutenant Colonel René Ngendahimana, umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda. Mbashimiye kandi ibi bikorwa, nongera no kubifuriza imirimo myiza. Murakoze cyane.
Murakoze cyane n'uko mwabyara akanya kugira ngo dusobanure abarumva bava Radio Ijwi ry'Amerika ibikorwa turimo, kandi mbona n'umwanya wo gushimira abatumirwa bagenzi banjye nubwo nta tutashoboye kuganira, ariko nzi ko dukomeza kuzuzanya muri ibi biganiro aho tugenda tunyura hose mu gihugu. Murakoze.
Nanze kubaha umwanya kugira ngo tutagufata igihe cyawe, ubwo ngubwo turasigarana, ariko ndizera ko nyine muzagenda mwuzuzanya nk'uko mwari mubivuze. Reka noneho twakire abaganga bari mu bitaro byagezweho n'ibyo bikorwa by'abasirikare. Mu kanya nababwiraga ko turaza kuba turi kumwe na Dr. Marcel Uwizeye. Dr. Marcel, muranyumva?
Arahumva neza.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Mu kanya twabashatse ntibya telefone ziratugora, ariko noneho tugize amahirwe turabonye. Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Ubwo rero turi kumwe nanone ku murongo wa telefone na Dr. Mukandori Alphonsine wo mu bitaro by'i Kigali Sashika, akaba ariko ubu ngubu barimo gukorera ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Nagira ngo mpere kuri Dr. Mukandori Alphonsine, muri mu bitaro bya Karongi aho ngaho ni mu karere k'icyaro, aho ibikorwa birimo kugenda gute?
Murakoze. Ibikorwa birimo kugenda neza. Iki ni icyumweru cya kabiri cya AmeWeek. Icyumweru gishize twari turi ku bitaro bya Nemba muri Gakenke, ariko ikintu cyadushimishije cyane ni uko tubasha kugera kuri ba baturage bamwe batabashaga kubona umusipesiyalisite. Ubu ngubu barabasha kuwubona, bakabona ubuvuzi buteye imbere, bakabona ubuvuzi ku busa. Byaradushimishije cyane natwe, kuko njyewe maze igihe kirekire nkora, ariko nari ntaravura abaturage bangana gutya.
Ese abarimo kubagana ubu ngubu mwabonye bafite indwara ki?
Bafite indwara zitandukanye kubera ko hari amaspecialite atandukanye. Hari abaophtalmologue, abavura amaso. Hari abavura indwara zo mu kanwa, amenyo n'ibishamikiyeho. Hari abavura abagore, hari abavura amagufa, hari abavura mu muhogo n'amatwi.
Ndumva ari abarwayi rero, nk'uko mwarimu bivuze ubwo baraza ari benshi. Uravuze uti ni ubwa mbere nivura abarwayi bangana gutya.
Ni benshi cyane, nta nubwo tubasha kubarangiza, duhera mu gitondo cya kare tugataha mu gicuku, ariko abarwayi nyine baba ari benshi. Urumva nk'ubu ngubu turaza hakagira timu isigara ku bitaro, iyindi timu ikamanuka mu masantre de sante, ya yandi ari ahantu nyine hatagira imihanda myiza kuri ahantu kure, hahandi nyine abaturage badashobora ubundi kubabona. Tukagenda rero tukabavurirayo, tukabavura, tukabaha imiti byose ku buntu, no gufotoza mituweli gusa, ahasigaye nta kindi utanga.
Imiti ari kubasuzuma, kubavura, n'imiti byose barabibonera ubuntu?
Byose barabibonera ubuntu.
Reka noneho tubaze na Dr. Marcel Uwizeye. Mwebwe mu bitaro bya Masaka mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, ho ni umujyi ntabwo ari icyaro nk'uko Madamu Mukandori yari abivuze, mwebwe aho ngaho murabona ibikorwa birimo kugenda gute?
Murakoze. Twebwe ibikorwa byarangiranye n'icyumweru gishize, uko niho byatangiriye. byatangiye ku itariki ebyiri birangira ku itariki eshatu z'ukwezi turimo. Byagenze neza, havuwe abantu benshi cyane, abantu basaga 1,600 bavurwa n'abaganga b'inzobere bavuga indwara z'amazuru, indwara z'amaso, indwara z'amagufa, iz'amenyo ndetse n'iz'ababyeyi.
Mwabonye rero barabyitabiriye ku buryo buhagije. Ese abaje babagana bose babashije kuvurwa? Madamu Mukandori yaratubwiye ko abarwayi baza ari benshi cyane ku buryo hari n'igihe batabarangiza. Mwebwe abari bakeneye ubufasha bose baravuwe?
Natwe baraje benshi cyane, ariko ugereranyije n'uko igikorwa cyari cyiteguye, hari abaganga b'inzobere bahagije ku buryo abantu bose bitabiriye babonye ubufasha.
Nuko ni byiza. Reka dusubire ku murongo wa telefoni noneho twongere twakire abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Richard, turi kumwe?
Turi kumwe.
Yee, urahagana hehe?
Ndi Bujumbura, Burundi.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Kinagiye ntagoreshimire igisirikare cy'u Rwanda ku cyo gakiza cyagize kugira kivure ku buntu abantu bagendanye ingora zimaze igihe kirekire. Mbona nagira imibare dukibate kimwe, none ibyo bikorwa bizogira mu turere twose two mu gihugu cy'u Rwanda, cyanke barafise uturere bagize nka Busyo cyanke Shwa batoyemwo duserukire utundi. Akadu kagira kabiri, none ko tuzi ibikorwa umengo birasamira menshi cyane kubera usanga umubare munini w'abantu ubu ngaha mu Rwanda ndetse n'abandi usanga bagendana indwara nyinshi zitandukanye, kandi urazi ko nta mikoro usanga atari ikirenga n'ubwo u Rwanda nyine ariko yatera imbere. None nta contribution cyangwa se inkunga boba bakora ahandi hasho gisirikare kugira ngo bifashe gikore muri icyo gikorwa bibanguye. Urakoze.
Urakoze Rishari. Umuyobozi umuvugizi w'igisirikare Colonel René Ngendahimana, ubu ntabwo tukiri kumwe kuri telefone, ariko yari yabivuze n'uko ushobora kuba utakurikiye ikiganiro kigitangira. Yari afite akanya gatoya yatugeneye, ariko igihe gihagije kugira ngo adusobanurire. Yavuze ko bazagera mu turere 30 tugize u Rwanda, bajya mu bitaro bimwe na bimwe, ntabwo byose bazabigeramo, ariko ibitaro byegereye aho bazakorera bazajya abantu bashobora kugenda bakabyifashisha kugira ngo nabo bavurwe. Ndumva ubwo abatumirwa bacu bafite icyo baza kukongereraho baraza kukubwira. Ubwo reka twakire na Nelson. Nelson, uranyumva?
Ndakumva neza cyane.
Urahagana he wowe?
Njyewe ngo tuvugana, ndi mu mujyi wa Kigali ahantu bita Kabeza, ariko mvuka mu karere ka Karongi hari Alfonsi nari. Niho ndi ubungu.
Hanyuma ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo nanjye ntago ndahamyanya na Rishari uri Bujumbura, nanjye natangira nshimira igisirikare cy'u Rwanda. Iki ni igikorwa cyiza cyo kugenda uvura abantu, kandi wabonye ko bibanda kuri za ndwara ziba zigoye, tuvuga ko zidakira cyangwa se zabasha kuba wakivuza bigusabye amafaranga menshi cyangwa se amayera menshi. Ni ibintu biba bishimishije cyane. Akandi yenda akabazo naza kugira ngo nimba batumirwa bakiri ku murongo
barahari. Ubu turi kumwe na Dr. Marcel Uwizeye wo ku bitaro by'i Masaka, na madame nyine, na Dr. Mukandori Alphonsine ubu uri Karongi nk'uko wabivugaga. Bo bari ku murongo wa telefone.
Kenshi dukoresha ubwisungane mu kwivuza cyane cyane mituweli. Ese muri iki gikorwa umuntu udafite mituweli barabasha kumwakira cyangwa bari kugendera kuri mituweli? Nabyo baza kugira mu gatabo bitubwiraho.
Reka nze mbaho umwanya rwose bakubwire. Mpere kuri muganga Marcel. Mwagira icyo?
Arakoze Nelson ku kibazo abajije. Ngira ngo byagiye bisobanurwa neza, abantu bose baravurwa ndetse n'abadafite ubwisungane baravurwa bitewe n'ikibazo bafite, ariko abantu bashishikarizwa kuzana ubwisungane bwabo mu kwivuza kubera ko ari umuntu usanga nubwo abavura baba bazanye imiti myinshi ibikoresho byinshi abantu ibyo bakabiherwa ubuntu ariko bitewe n'uburyo umuntu afite hari igihe asabirwa ikizamini runaka kishyurwa icyo gihe ubwisungane rero bumufasha kuzishyura icyo kizamini we ntabwo ari bwako ayo mafaranga yandi 10% basabwa ariko nibura asigaye bwa bwishingizi bwiwe buzabyishyura
mpereye aho ngaho se nk'umuntu tuvuge wabagwa akaguma mu bitaro na none akoresha ubwishingizi cyangwa nabyo ashobora kubibona ku buntu
nibyo rero ni ibintu nk'ibyo navuze ni ukuvuga we ntabwo ari bwako amafaranga ariko ngira ngo n'ubwishingizi niyo nicyo bumashyira ngo muzi ko ubwishingizi burya hari amafaranga y'umuntu aba yatanze aba ari ahantu runaka ngo azamufashe ntayakenera ni ukuvuga ibindi akorerwa nyuma muri icyo gihe ubwishingizi bwe buzabyishyura kuko ujya ubwishingizi bw'umuntu nabwo ni amafaranga y'umuntu
noneho madame Mukandori hari icyo mwakongera ku byo muganga Marcel amaze kuvuga
murakoze ku kibazo cya Nelson ufite mituweli uravurwa utanafite mituweli uravurwa ariko ni byiza ko ufite mituweli kuza yayizanye nk'uko Dr. Marcel yari amaze kubivuga ntabwo wishyura iyo umuntu agiye kwivuza afite mituweli ubundi yishyura 10% igikorwa akorewe ariko ubu ngubu iryo 10% ubu risonewe haba ku miti haba ku kuvurwa haba icyo bagukoreye icyo ari cyo cyose uzana fotokopi ya mituweli yawe nta transferi bisaba uzana fotokopi ya mituweli yawe gusa nta kindi
niyo mpamvu abantu bari bakwiye kubyitabira rero nk'uko Lieutenant Colonel René Ngendahimana yabivugaga ndumva bari bakwiye kwifashisha ayo mahirwe
baragitabiriye kabisa ahangaha turi barabyitabira cyane n'ubu ngubu dufite abarwayi benshi cyane bategereje turimo kuvura kuva mu gitondo turataha nijoro nta kibazo barabyitabiriye kubyitabire rwose birimo kugenda neza cyane
murakoze rwose kuba mwemeye kuduha aka kanya kugira ngo mudusobanurire kandi muri ibyo bikorwa by'ingirakamaro reka tukomeze twakire abandi bakunze ibijwi rya Amerika Innocent uranyumva
ndakumva
urahagana hehe
ndagaye mu Rwanda yakomeye nitangura kuva kitayiganiro kongere barakoze gushinga ari cyo shyamwe cyo kuvura abantu ku buntu ko baraza barashika ubwo mu midugudu baza bararaba nk'abakoye kubera hariho ishobora kwita mu nyungu bafite n'indwara zitakira ese bakaza barabakura rero n'abatatise amamituweli sinzi yuko nabo nyine baza bapfura nko ku buntu kuko abarwayi ni benshi tukaba dushimye yuko bihaye ikibuga cyo kuvura abantu ku buntu
urakoze Nosa bari bamaze kubivuga ko n'udafite mituweli aza abagana ubwo rero nk'uko ushima icyo gikorwa nyine ni igikorwa cy'abasirikari ariko nyine bamazemo igihe uretse ibyo by'ubuganga turimo tuvuga hari n'ibindi bikorwa barimo Lieutenant Colonel René yatubwiye tugitangira reka mpumwanya rero muganga Marcel agira icyo avuga ku byo bamaze kuvuga Innocent muganga Marcel
murakoze ntabwo numva ijwi rya Innocent nabyumvaga neza aza numvishe ibyo yavuze byose numvaga asa nk'ushima sinzi niba hari ikibazo mwasobanura neza kugira ngo mbisobanure ntacyo ku ruhande
naho madame Mukandori hari icyo mwabivugaho
ntabwo numvise ikibazo cye neza ijwi rye ntabwo ryasohokaga
yashimaga ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda ariko kandi akanasaba ko nko mu midugudu abantu bari kure bari mu midugudu barwaye bari mu ahantu mu midugudu ko nabo bagerwaho nibyo bikorwa by'ubuvuzi utabashije kugera kwa muganga hari cyo ashobora kubona muri ubwo bufasha bw'igisirikare
ariko barimo ubuvuzi bose barimo kubona nkuko nababwiye ntabwo turimo kugabikira ku bitaro n'ubu ngubu uyu munsi hari timu yamanutse iragenda ijya muri centre de sante zazindizo ziri ahantu nk'ubu ngubu kubanga ukamara amasaha abiri ugenda mu modoka nk'ejo twagiye kuri centre de sante ya Musango urumva abantu baturiye iyo centre de sante imidugudu ihaturiye birayorohera kugira ngo ihite ihagera nubwo itabashije kugera ku bitaro bya Karongi bagahita babona ubwo buvuzi yego
twakire na Hussein Hussein uranyumva Hussein turi kumwe kuri telefone Hussein turi kumwe ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo urahagana hehe
ni muri Tanzania
uko
washimyanga
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ntangiye igitekerezo ugati abo basirikare bafise bagize neza abashaka kubaza yuko abo bantu baba bavurira ku buntu cyangwa baba bari amahera
bari babivuze ni ku buntu
bavuze ko bavurira ku buntu
ni ku buntu
ntabwo nari nabivuze kubera aho ndi ikijya mbere kandi ntabwo yashika
ni ku buntu ariko kandi bakitwaza na mituelle de sante ubwishingizi mu kwivuza kugira ngo bafashe mu bikorwa bimwe na bimwe bishobora gukenera andi mafaranga
nane baba bavura indwara zo arizo zose
nk'iz'amenyo
z'igituntu bapima umugera byose baba babikora
reka mbahonongere mbaho umwanya bari babivuze ariko nongere mbaho umwanya babongere bakubwire Dr. Marcel Hussein ari arashaka kumenya indwara barimo bavura muri kino gihe
cyakoze Hussein ku kibazo cye bari basobanuye indwara zitandukanye bari kuvura ariko nko mu bitaro byacu Masaka bavuraga indwara z'amazuru ubwo nini n'amatwi no mu muhogo indwara z'amaso indwara z'ababyeyi indwara z'amagufa ndetse n'iz'amenyo
ndibwira ko agize asobanukiwe neza Hussein turacyari kumwe
turacyari kumwe
wasobanukiwe
nasobanukiwe nagira mvuge yuko igiko bakora ari cyiza yaba n'ibindi bihugu byo muri aka karere ka Afurika k'ubuseruko bogenda baragira uko ariko hari abantu usanga bari baba hariya mu mituba usanga bibagora gushika aho nta kuntu bokora kugira ngo bajye barabasanga ku muhana kugira babafashirize
urakoze urakoze nacyo bari bamaze kukivugaho kubera ko abarwayi nyine baba bagiriye nko ku centre de sante abaganga baragenda bakabageraho bakabavura abatuye rero mu midugudu yo hafi aho ngaho muganga Mukandori yaramaze kubivuga ko abaganga babasangayo ku madispensaire bakabavura
nagira ashaho bakora igiko bakiza kabisa Imana iborohereze
rwose urakoze cyane ndagushimiye cyane kuba dukurikira uri kure cyane ni muri Tanzania amatelefone ama radira hagera neza
na mu Kiswahili
mu Kiswahili mu Kinyarwanda no mu Kirundi ntago mutwumva neza
ntabwo tubumva turi mu kumbari
nuko ujya kuri internet ukatwumviraho
naya makuru ndayakurikirana kuri internet na toa nambari mukanipigia
urakoze cyane ubwo rwose ugire kandi bihe byiza
kwaje kuja mu radio y'umwanya tukavuga
tuzajya tubaha umwanya rwose urakoze
usanga iyo turi tutakurikiraniye kuri aya maradiyo tutashobora kumenya ibibera mu bihugu byacu
sawa tuzahababira murakoze cyane reka twakire na Leo Cargo uranyumva
ndabumva cyane ku ijwi rya Amerika, muranyumva namwe?
Turakumva rwose. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ego, hanini nta kibazo nashaka kubaza, kiwe gusa cyane igitekerezo, na cyane cyane ko numva uwanyakubahwa ariko arasigurana cyane cyane ibyo bikorwa by'ubutabazi bariko baragirira abenegihugu, abanyagihugu bo ngaho mu Rwanda, wumva yuko ari ibintu byiza je nk'umunyagihugu ndi ngaha i Bujumbura cyane cyane ngaha mu Burundi, wumva yuko no batera intego hanyuma bakagerageza hajya iyo umuntu akoze icyiza kizira yuko kwigana ikibi mugabe nk'ikintu cyiza umuntu akatigana, wumva yuko natwe kokumva nk'igisirikare cyo ino mu Burundi nacyo cyakoze ibikorwa nk'ibyo by'ubutabazi na cyane cyane mu magara y'abantu, kuko abasirikare ntibakora ibyo gucungera umutekano gusa cyangwa kujya guhangana n'umwasi n'ibindi bikorwa barabishoboye nkamutera intege avuga nti nabandanye. Murakoze ngaho ku ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane rero Karigo. Muganga Mukandori, ibi bikorwa byo kuvura abantu bafite indwara bari basanzwe bagendana ariko zanze gukira bakaba barimo kubanana n'inzobere, mwatubwira ko mumaze ibyumweru bibiri mubikora, bizarangira ryari? Bizarangira ryari ku buryo nk'aba baba bagikeneye ubufasha bakwihutira kubageraho?
Ibi bikorwa rero nibwo byatangira nk'uko mwabyumvise, byatangiye icyumweru gishize, ubu turi mu cyumweru cya kabiri kandi bizamara, biteganyije kumara ibyumweru icumi n'amezi abiri.
Aho ngaho iwanyu nako aho ngaho murimo gukorera ubu ngubu muri Karongi murahamara ibyumweru bibiri hanyuma mwimuke mujya ahandi cyangwa murahaguma muracyahari?
Oya, turahamara iki cyumweru, hanyuma icyumweru gitaha muri aka gace tuzimukira Ngororero, abari Rusizi bazimukira Nyamasheke, naho abari Gatsibo bazimukira Kayonza. Ubwo rero ababyumvise icyumweru gitaha ni muri izo site tuzakoreramo icyumweru gitaha.
Reka nsubire ku murongo wa telefone twakire na Aniseti. Aniseti, uranyumva?
Ndabumva.
Urahagana hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nagomba mbaze uwo mutumire wacu, mbega ko ari abasirikare baje, biboneka ko aribo baje kurafosa ibikorwa by'ubuvuzi mu Rwanda byaba bitifashe neza, abasuda barinze baza cyanke n'ibintu usanga bazi abasoda. Hanyuma ikindi nacyo, mbega n'umugambi wa leta cyanke n'umugambi w'igisirikare cy'u Rwanda kugira ngo gishore kujya kuvura cyanke mu bikorwa by'iterambere by'igihugu? Murakoze.
Urakoze cyane. Reka mu mwanya abaganga batubwire. Dr. Marcel Gerard ati ni umugambi wa leta y'u Rwanda ibikorwa byaba byo kuvura byaba bigeze ahantu hakomeye ku buryo abasirikare bagomba kubyitabira, mwamuha igisubizo?
Urakoze Aniseti ku kibazo cye. Reka wenda ngerageze nikereza ko nk'uko umuvugizi w'ingabo yabivuze, mu nshingano z'igisirikare ntabwo ari ukurinda ubusugire bw'igihugu gusa, ko bafasha no mu bindi bikorwa by'iterambere, ibikorwa bibungabunga ubuzima bw'abanyarwanda, ariko kandi igisirikare cyacu cy'u Rwanda gifite inzobere mu kuvura nyinshi. Niyo mpamvu rero kuba ubwo buhanga bwabo, ubwo bumenyi bafite babugeza hirya no hino ku Banyarwanda aho bari, kugira ngo bafashe nanone ba bakozi basanzwe bavura hirya no hino mu Rwanda. Urumva ko ni ukongera ingufu, ntabwo ari uko biba bimeze nabi, ahubwo ngira ngo abantu bose barabizi ko ibikorwa by'ubuvuzi bihora bikenewe cyane, ndetse turabizi twese ko ntabwo turagira abaganga bahagije cyane kugera ku kigero abantu bifuza. Niyo mpamvu abahari bose ushyizemo n'abasirikare cyane ko bafite ubunararibonye byinshi mu kuvura sezere nyinshi nabo mu gihe nk'iki bari kujya kuvura mu Rwanda hirya no hino.
Kandi ni ibikorwa biba buri mwaka bitari bitibanda gusa ku buvuzi nk'uko umuvugizi w'igisirikare yabitubwiye dutangira ikiganiro. Dr. Mukandori Alphonsine, hari icyo mwakongeraho?
Yego, murakoze. Ofite ntago ari ukuvuga yuko ubuvuzi bw'u Rwanda bufite ikibazo, ahubwo ni uko abarwayi ubundi nk'aho kuri centre de sante tuvuge ntago haba umuganga w'inzobere w'umuspecialiste, ariko ubu ngubu abarwayi bagize amahirwe yuko n'ahahandi kuri centre de sante babasha kubona wa muspecialiste ya nzobere ikabageraho. Rero ni igikorwa kandi ingabo z'u Rwanda Amerika yarabyeganije, ariko ifatikanyijemo n'abaganga bakora mu bindi bigo bya leta bya minisante ndetse n'abaganga bakora muri sector privé. Twese twishyize hamwe ingebere kugira ngo tubashe kugera ku baturage hose bashoboka.
Twibutse abatwumva ku yari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi mu kiganiro muri Isanga, aho tuvuga ku bikorwa bya gisirikare byo kuvura abarwayi mu bice bitandukanye by'igihugu mu turere tugize u Rwanda uko ari 30, bagenda bavura abarwayi bafite indwara zananiranye gukira, abaganga rero b'inzobere. Ubu ku murongo wa telefoni tukaba turi kumwe n'abaganga babiri, Dr. Marcel Uwizeye na Dr. Alphonsine Mukandori. Nagira ngo twongere dusubire ku murongo wa telefone twakire n'abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Gerard, uranyumva?
Nikomeye ndabumva cyane, murakomeye.
Ngi turakomeye nawe?
Ewe turashima. Ego twumva ibihugu by'abasirikare mu Rwanda n'ibintu bihugwa bikomeye cyane kandi bizigaye akamaro ku gihugu. Rero sirashaka kubaza umengo bizava bitera n'ukeye izo hagati y'abasivire bazobereye mu bintu byo kuvura hamwe n'iyo migwi y'abasirikare, ukuri kurumva yego mirimo adenagwe uko watokuvura indwara yananiranye gukira, none nk'abantu bari basanzwe batobereye bavura izo ndwara urinde giterere twabize ndazi yuko zintu zirikiripize ngaho babigize bintu byihuzeye kuvura ari nyinshi zabaye nyinshi nk'abantu usanga bari batobereye muri zintu zo kuvura, ntiwumva ko baba bakagira ishari ugasa none ibyo bintu kugira ngo guverinema zene izo ngingo kuko hari indwara ikomeye indwara z'icyorezo zidakira nuko zabaye umurezi cyane.
Halo, ni turakumva. Na Gerard, telefoni yawe iratugoye Gerard, umbabarire, ntago turimo kumvikana neza, ariko icyo nakubwira nuko ntashyari bishobora gutera kuko si igikorwa cy'abasirikare gusa, bafatanyije na Ministeri y'Ubuzima muri ibyo bikorwa by'ubuvuzi. Ubwo abatumirwa baraza kugira icyo bakubwiraho. Reka twakire na Jean-Claude. Jean-Claude, uranyumva?
Ndakumva. Mwiriwe.
Mwiriwe neza, urahagana hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Yego.
Cyambe nagira manze shimire ingabo z'u Rwanda, umutima w'urukundo zerekana. Yerekana ko bihuza n'abanyagihugu ko umuntu azi abasirikare ari abo kurasa, ari abo kurwana, ariko ubona aho umuntu w'umusirikare yitaho abantu b'abakecuru, abasaza, abantu bahuye n'ibibazo, bikreya umubano mwiza hagati y'abanyagihugu n'urwego rw'igisirikare. Nkaba nagira rero ndabashimire cyane, nkaba nongera mbaze ikibazo, iyo ibyo bikorwa birangiye bajya basubira inyuma bakaraba nk'ibikorwa bakoze bate bakabiha nk'agaciro, bajya babona kabara agaciro k'amafaranga angana gute, iyo birangiye bavuga ko basubira nk'inyuma bakaraba ibikorwa byose bakoze by'ubuvuzi by'ubwubatsi n'iki, nyuma bakaraba nk'agaciro kabyo bakavuga ati nko mu mafaranga zirarengana uko.
Urakoze cyane Jean-Claude. Ndibwira ko ikibazo cyawe cyashoboraga hari gusubizwa na Lieutenant Colonel Ngendahimana, ariko ubwo abatumirwa bacu niba hari icyo bakubwira ndabaha umwanya bagusubize. Mbahereho Muganga Marcel.
ndabumva neza ngira ngo kuko mvuze uko kiriya kibazo cya Jean Claude harimo ibyo tudashobora gusubiza ariko turebye wenda kuko uziko n'ibikorwa ngaziri gukora muri iki gihe harimo iby'ubuvuzi harimo ibyo ibindi by'ubuhinzi mu buryo butandukanye ariko turebye nk'iby'ubuvuzi kumenya agaciro kabyo biroroshye kuko urumva iyo miti bari gutanga ni imiti bazi agaciro kayo neza izo serivisi zihabwa abaturage tuvuge inzobere ivura amaso ubundi tuba tuzi iyo umuntu agiye kwisuzumisha ku nzobere y'amaso agaciro biba bifite ibyo rero biroroshye kumenya agaciro kabyo rwose abanekereza ko kimwe n'ibindi byose bari gukora nabyo kumenya agaciro kabyo biroroshye cyane cyane ko n'ubundi ibintu byose bipangwa burya kubasha kumenya agaciro kabyo ntekereza ko kaba kanazwi kuko ntiwakora ibintu utapanze nijya gupanga kandi nyine ubuze agaciro k'ibyo ugiye gukora
nk'uko mubivuga koko abasirikare bakora byinshi muganga detona koroneri Roninge Ndahimana yari yatubwiye byinshi cyane nyine birimo byo kubaka gusana amashuri gukora ibiraro ibintu bitandukanye mwari muvuze no mu by'ubuhinzi twari tumaze iminsi tubona bafasha abaturage mu kurwanya nkongwa mu bigori ibyo byose rero ni ibintu bashobora gukorera evaluation bashobora kureba bakamenya agaciro k'ibyo bakoze aho bihagaze Gerard yari yavuze ati ese ntago bishobora kuba byatera nk'ishyari hagati y'inzobere z'abasivili basanzwe bavura n'abaganga nagerageje kumusubiza ariko ndumva hari mwanya unganira Dr. Marcel
murakoze ntago ari amarushanwa ikindi burya cyane cyane mu buvuzi ubuvuzi ntago icyo wagambiriye cyane ari ubucuruzi yango murabizi ko ari nayo mpamvu burya ibikorwa by'ubuvuzi batajya babyamamaza uhamagara abantu ngo nibaze ngo bivuze kubera ko ikiba kigambiriye cyane ntago ari inyungu ahubwo ni ugufasha ubuzima bw'abantu kandi abantu bose burabize iby'ubuvuzi ibyo baranabyiga barabyigishwa hari amasomo babyigamo ku buryo kuba ingabo zihagurutse ndetse zigafatanya n'abandi kuko harimo n'abandi b'abasivile bo mu bitaro bari gukoreramo ndetse no mu bindi bitaro byigenga bose n'ubundi barafatanyije rero ndumva nta shyari bishoboka kuko si amarushanwa rwose ahubwo ndetse n'ibikorwa ingabo ziri gufatanya n'abandi
hanyuma Dr. Alphonsine Mukandori twari tubabuze mu kanya kuri telefone ibi bikorwa si ubwa mbere mu bigiyemo cyangwa n'umwaka ushize mwarimo birimo ngo mutubwire mugereranyije ubushize n'ubu ngubu uko akarusho mwabonamo
iki gikorwa ni ubwa mbere nkigiyemo ariko nk'uko uwabajije ikibazo yari yavuze kese mubasha kubara ngo nyuma yaho ngo mubare murebe ibintu biribara nubwo utasubira inyuma kuko nk'ubu ngubu urebye ibikoresho tuba dukoresha yenda umuganga uvura indwara zo mu kanwa dukoresha ibikoresho bihenze cyane ibikoresho tuba dukoresha birahenze cyane kandi byose turabifite tubasha gukora n'amafeye sipesiyarize ahangaha ikindi cya kabiri n'abandi baganga bose ni uko nguko ababaga amagufwa kubaga igufwa birahenda cyane ariko bose nabo bafite ibikoresho babasha kubaga ikindi gutunga abo baganga bose izo nzobere ndetse n'ababa badutwaye n'abashoferi n'iki gihe cyose niba tugiye mu karere runaka iki gikorwa cyane wiki nicyo gisapotinga ibintu byose bakadutunga bakagura ibikoresho dukoresha bakagura imiti abarwayi bari bufate buri kintu cyose rero ubu ni ibintu byatwaye amafaranga menshi cyane ariko bifite
akamaro kanini
cyane urebye
ikintu abaturwanda barimo kubonamo.
Reka mbashimire rwose
kugerwaho n'inzobere.
Mbashimire cyane mwese mu Lieutenant Colonel Ninge Ndahimana twatangiranye, namwe Dr. Marcel Wizeye na Dr. Mukandora Alphonsine. Ndashimiye abadufashe ku buhanga bw'ibyuma, na mwese mwaduhamagaye mukatuha ibibazo n'ibitekerezo. Eugenia Mukankusi kuri mikoro mugire.